ndoto yangu imetimia kuwa na wewe. Sijaona kwenye dunia kama wewe. Ndoto yangu imetimia kuwa na wewe. Sijaona kwenye dunia kama wewe. Misiezi vumilia when you are away. Hata siezi subiria kuzana wewe. Nakupenda kweli, I don't lie. Unanipa goosebumps when you touch me. This feeling I can't deny. La 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 la. Nakupenda kweli, I don't lie. Unanipa goosebumps when you touch me. This feeling I can't deny. La 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 la. Tufunge ndoa misitu ya kaya,
misitu ya kaya. Yeah.
Tupige dua tuepuke mabaya.
Yeah, yeah.
Tufunge ndoa misitu ya kaya,
kaya.
Tupige dua tuepuke mabaya.
Yeah.
Acha uongee madomo kaya. Forever be my heart's desire.
Yeah.
Nakupenda kweli, I don't lie. Unanipa goosebumps when you touch me. This feeling I can't deny.
La 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 la.
Nakupenda kweli, I don't lie. Unanipa goosebumps when you touch me. This feeling I can't deny. La 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 la. Na malani kuhale, ikuhende muchangu malani kuhale. Na malani kuhale, ukamanye kwehu malani kuhale. Na malani kuhale, ikuhende muchangu malani kuhale. Na malani kuhale, ukamanye kwehu malani kuhale. Nakupenda kweli, I don't lie. Unanipa goosebumps when you touch me. This feeling I can't deny. La 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 la. Nakupenda kweli, I don't lie. Unanipa goosebumps when you touch me. This feeling girl I can't deny. La 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 la. Kweli, I don't lie. Unanipa goosebumps when you touch me. This feeling I can't deny. La 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 la.